Hey yo, this is Mastim Sani, representing 254 Babadogo's finest. Bless up Matwana and do the culture. Ja bless up Kenya culture.
Nairobi finest, we take it to the top. Say we the finest, we take it to the top. Situko juu tu sana bana form ni vum 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 nacheza na vinara
zache na luku mastermind sindiko ndani ya mamba na vile na bamba nisha city water siwezi kosa kujibamba wesoma namba mika shani runda ndani siwezi kosa kajaba arufu ni mbaya ukutusha nyamba maheta lolo watalamba after nimepata jiko ni vya makusa rizova koza gas nisi die pressure na saka pesa bizni ya ufala na sepa pepeta kaketepa msupa nikite kativega tingisha jegina makwela na pendo kichezasha sipendi vakoza mashukisha kwa bidi lazima tachachisha ukibleki mina safisha vakoza kurolo sana ni matisha kipusa jina tu ni halima ana shamba anataka mkulima nalenga hapo juni kisima ukijaribu kuzama utazima ulaleo sisi kukumina pepo lito situ kamumunya cheki satu una uguza mambo mingi ya kuwasho na kutuna kaneru situmie kifu wachunga maneno hapa utavamiwa akili ni fitu kitumia fika geto bidi coach na huruma
Nairobi finest, we take it to the top. Say we the finest, we take it to the top. Situko juu tu sana bana form ni vum 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 nacheza na vinara Nairobi finest, we take it to the top. Say we the finest, we take it to the top. Situko juu tu sana bana form ni vum 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 nacheza na vinara
wamejaribu sana kutuweka chini basi situko juu lenga tu mambo zoji wa tarada za manzeni za hudu walisileki kwa rotu kapita kindai lizene kibum sosi wakaribia tu sana juba na nweka popo pressure leg on the gasoline cause we about to take a walk across the country I just see by the entire team tunanza na bidi tubebe adi wase walaki
nime na nina street king soka una fomba siche unaweza sema nami
all set for a road trip lenga matingli keleleza coins to die kwa napenda yo ass situi kauta nipa chance na uvuri usiwa na vazi wapa laziba nicheza na cash hey pana jesu meni bamba ya nika credo ya saf baba yetu pada nani ya mamba ibanda ya nguai tupige mapao
Nairobi finest we take it to the top. Say we the finest we take it to the top yeah. Situko juu tu sana bana form ni vum 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 nacheza na vinara
Domana when me pull up pandisin yeah. Mashore hizo duda make a see hey, nasirudi ocha manze misi kiuta see no. Nataka ishi Nairobi tu kwa wale wazi hey. I say baby let me check you na Matwana kaja panza nikipiga ka express when it faster aluta chabana njuku then washa shada mina piga luku to design ya disaster
napenda kigode kiseti kikam niko majango na bonda na gam bogi na zoza nkikam ina run bifu misundo meweka na drum mori amekam na shaku wa fan vilo na hit no lezidi kukam roblock ya nini na pado sitan junani kami mwigonge na ban smoke till you high no sinyonge kam jome ja dry keep off ni check ina die eh ni keep off na check ina fly woi guy kia walai ndakinyanya dile sekunda die ndakinyanya die so kikama mpate uko jua lai mina fly
Nairobi finest we take it to the top say we the finest we take it to the top situko juu tu sana bana form ni vum 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 nacheza na vinara